last. The sitting president is now sleeping. He's sipping. Na wenye tulipea kazi ya kutupa solution ndio nauliza why Kenyans are broke. Hii swali ni offensive kama kwenda Ukambani kuuliza when did the rain started hitting us. Tell me, what better they are doing if not playing us? Back to basics. My DJ, we need to start from the scratch. Ni kama watu wazimu wana target school going kids. Mtoto anakuwa mzazi for no apparent reason. Na kiongozi wako wana spit fire, nataka kuona bloodshed ni kama kuna blood vision. Justice inaenda na bei ya kuongea na mwananchi ni bubu. Walipaint mabasi za shule yellow ndio waache legacy. Lakini kwa classes rooftop na exams zote zina leak. Nani mwingine unaangalia more better leader than you? Na profile yako ya WhatsApp ni more useful than the current DP. Juu pesa ya kisima waliiba, and that's the damn truth. Sudden death is viewed kama spoilt votes. That's the sad truth. Hakuna food, shelter, mata clothing. That's the naked truth. My youth hawana fair kwenda job interview. Politician weke lina kusumbua ni mafuta ya ndege. That's the plain truth. Life ain't easy. That's the hard truth. It's not about sagging drugs ndo ina create my wasted youth. Inchi mashef awezi afford ile food wana cook. Dom optician unalipo awezi atapiga look. Kill sin to see God atotoe tithe aje ticket ya heaven and inliwi my mook. Walimu wana survive the higher purchase na kuna vitu moba awezi atabook. Itakuwaje cry za tajiri ni intellectual na cry za maskini kwa masikio justice ni kelele? Itakuwaje una believe in me na nikicheza kimimi unashikwa na kiwewe? Itakuwaje unaninyima opportunity ya kupata kazi lakini kwa club unataka nipewe? Itakuwaje unajaribu kugeuka kifo kuseparate mtu na mkewe? Effect ya nguvu ya thawi inafika malinduri ya mnyonge iwezi fika. Ballot box na DSTV zinafika malidisha iwezi fika. Watoto wanalala njaju kunywa na pesa ya kula na vizuri unajua pombe iwezi lika. Wengine wanaenda kanisa juu wanaogopa wakikufa nani atawazika. Wanasiasa pia wanadanganya. Si movie peke yake, ni kutriki. Hata manzi yako akona manzi yake huko peke yako. Sikuizi ukisaidia rafiki yako pesa yako, unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wonder why you got broken na ile hoteli yenye unaenda ukiwa na manzi yako ukiwa peke yako, wewe huwezi jipeleka. Unatafuta mapenzi wapi na wewe mwenyewe umeshindwa kujipenda? Mungu saidia watu jisaidia. Hakuna chakula, kuna watu wataamua kwenda msalani, hawawezi kujisaidia. Kosa chakula, omba mabeste watakunyima wanunue waende online wa tag. Madawa na mabeste wanashindana kukudrag. KPLC wakidhani wamezima stima, hapa ndani kuna wale wako na maplug. Watoto wanaomba pesa na vikombe, ukipita late night wao tu ndo watakumag. Jesus alibetrewa na kiss, woko hapo na jichocha julipewa hug. Wajinga nyinyi.
Sisi ni wajinga design politicians, omeiba doza gava ndo ushinda the next elections. Just imagine corruption ndo wafanya famous. Hatukuongea vile Kenneth alinunua wheelbarrow moja na 100k. Ona sasa yeye ndio speaker. Mko kwa laini mnachomwa na jua mkichagua politicians walishajichagua. Wajinga nyinyi. Tunasahau haraka. Walitudanganya wata seek justice kwa victims wa damn tragedy ya Solai. So sad compensation money liland at the wrong hands. And just like Robert's second name, it was still a lie. Jutuli elected walibeba Bible wakipledge allegiance to the country. Huku wajui hata verse ya kwanza ya wimbo wa taifa. Vitu wanatuambia ni kama jina ya pili ya tiwa. Wanaweza fanya ushikwe na kisukari vile wana grab shamba za miwa. Natural resources hazitunzwi. Uchafu imejaa kwa ziwa. This is toxic na hata kaa wesi drug use itabidi umedetox na maziwa. Hawahitaji vijiko na sahani. Hii ni mali ya umma inaliwa. Hawa watu wanatuona mafala. Independent candidate anakuja kutuomba kura huku amevaa patipati. Hii si simplicity. Hii ni kama mchezo wa kati na mwananchi ndiye ako katikati. Wanajaribu kutupiga from all sides. Niambie nani yuko taabani? Hii gava inakula mingi but inasikia uchungu ikiproduce kama mtu amekula guava. Serikali iko na mkono mrefu ndo maana mapolisi wanatuhanda. Mashinani barabara ni za maram na mwakilishi wao wako Nairobi anaongea Kilami. Hakuna mtu wa kutuangalia ilhali ma watchmen hawalali. Wasanii wameacha kumake good music wanashindania nani mkali. Kuna huge gap kwa social status. Wengine wako jangwani wanakufa juu hawana maji. Wengine wako kwa club wanakufa juu wako maji. Hawa watu wanatuambia wamepea vijana kazi na vijana hawana kazi. sikuizi wote ni wasanii. Bei ya unga imepanda, hatuna industries, gava hai support wakulima wa mchele. So uta expect aje hii economy rise? Usijiulize kwa nini nimeshika moto, ni hii story inaniwasha. Hospitalini hatuna madawa na tuko na katiba. Kantri unaweza amka ukisikia njaa na ulilala kifudifudi. Mwanamke unajidai uko on that na kazi yako ni kukula fair. Hatuna role models, nalalamika vijana wanatumia mihadarati na mheshimiwa mwenyewe project zake zina drug. Mwananchi anavaa matambara na wao wanaongeza magari ndo wa brag. Unachukia jirani yako juu Mr. Politician alisema. Bado ujui sisi sote tuko na common enemy. Utacomplain aje leader wako ni corrupt na pia wewe alishaku bribe na noti za 50. Country imeshindwa kulipa deni ya China, inaeka youth wako na deni ya Tala na Mshwari CRB. So ironic mahali unatoka kiongozi mzembe ndiye amesimamia CBD. Issues ina affect common mwananchi zikiongelewa kwa parliament ndio utajua kuna serikali na opposition. Lakini ikifika kwa issue ya wao kuongezwa mishahara, wote huwa on the same side. Wajinga nyinyi.
Unaweza kuwa na verses tofauti bachida ni vina. Kwa industry kunaweza kuwa na artist wakali tofauti bachida ni jina. Si hata maji marefu wa tofauti bachida ni kina. Election si ya mtu mmoja, ni ya watu tofauti. Solidarity ndo iwepo, lazima kuwe na akina. Sawa, acha niweleze mambo kwa kina. Kuna history heartfelt ya Robert Ouko na Tomboya, but there is nothing to celebrate about chill na engoya ngoya. Tumewanyamazia for long, wanaona sini maboya boya. Ujumbe ni wenu, this message is for ya foya. Turukana ni kama an empty closet, haina nguo but inahanga. Waliacha kuconfirm kama employee teachers wako qualified. Sikuizi wana concentrate na project za kujenga madaraja. Ndio nikia student asipo perform anaweza fanya bridging. Unajua kwa nini tunashindwa kwa most terror attacks? Ni juu magaidi wako na majeshi wengi, yet saliva zetu ziko na army less. Ukiuliza politicians wao iba mara ngapi, watakwambia all the time. Ni kama wameambiwa wapeane feedback ya God is good. What makes the loudest noise in an empty debe? Walirealize tukiwapigia, tuta notice how foolish they are. That's why sikuza campaign wao umua kujipigia debe. Yes, jobs ziko nyingi, but the question is, where? Hii dunia wezi jinua peke yako, hata basement ya pyramid in square. Magwiji wa hesabu wanajua hii life inataka maujanja. That's why apart from bearings na logarithms, pia kuna matrix. There is no difference between us when we were young and our economy, cause we were all raised. Maleaders wapo wengi na pia kupata a good one si shida, but God tupe sign kama muislamu mwenye na pray hard hadi kwa foidi yake kuna sijida. Tunajibeba ndogo yetu, tuko na uwezo ya kuhandle vitu heavy. Mwanasiasa naiba billions of money, anaenda chini ya maji na atafutwi, yetu kuna Kenya Navy. Wanapelekwa kotini lakini kutoa fine ndio wamengoja juu pesa wanazo. Yetu kuna mwananchi anauza vitu akiwa roho juu, cause kanjoa na mkula mawazo. Neza rap kuhusu Kenya Ferry, niwaambie vile services zao ni mbaya. Na juu ntabunga kwa usu, ni change hadi jina ni jiite Ferry Wap. Huku, kama utakufa njaa utakufa na aflotoxin. Mali natoka, street children ubebo usiku na lori na wanaenda kutupa forest ya Baringo. It's high time watu waanze kujua difference ya courage na Maringo. Na artists should stick to their lane. Jua kijoin politics, they become what they sing about. Ona sasa, Jago amekaa tu stare. Hata kama mtasema ilikuwa for publicity, Akothe aligive a hand huko Turkana, so ako better off kushinda mse ulichagua. Better off kushinda hawa watu wenye upia na basaris wakibagua. Bado hata sijaongelea kuhusu public school yenye ilikolapse. Niko hope wataacha kuwa ignorant na wataishugulikia perhaps. Bado wanatushauri to vote na visanga vyote tumejionea dhahiri. Siku Mr. President atainua maisha ya hata poet mmoja ndo nitaamini kuna uhuru wa mshairi. Wajinga nyinyi.